Big Zoo with the beat. Rampage Records.
Wazee kwa vijana, cheki goma limeshikaga.